Ladies and gentlemen, Fresh Point Music, we're in the building. Fresh Point. For love, number team, me a Kalambai. Young Chef, we all know.
Tony Brazil, pandemic.
Bow check.
Call me Mr. What's up.
Don't mind tweaking it, you want my dance. Bagamba, that you want me dance. Come on, if I stay feel under. If I stay feel number. Biribu, kashale mbeke te. Nimuka vene, file mbeke pe. Picha abate tindeke fe. She's telling me she's single for the night time. Konso kondi nisi chila liti. Nyolo kupwa nidila difi. De mfakwa tine mfakwa limbusha. Gadelo tapulizi mwimbusha. Funate mwena mafridays. Ama kelo shapes and sizes. Itebo fiti tinga silhouette. Ndi ofu mailo soni tilulecha. Lelo nimfi kwako. Mushanga kuminwe chikapu. Impopwe ya fuma kuibe. Kumfwa totosha muma twilani. Padi chine chini chisabu. Twala na cheno kukwisha. Talk about tough decision izi. Mulunde ne findi dize izi. Toma tuwe kini chimwe mwe dance. Bagamba tachiwe mekanshi. Come on if watch step in under. If watch step in number. Bilibu kashale mbeke te. Nimuka vene file mbeke pe. Picha abate tindeke fe. She telling me she single for the night time. Batumbange poshi dito tuwa lubiko. Listen. Sana.
Kobe Vista WhatsApp. Leka tuambe kwe chalo chidifi. Mufi mpinda fompo kanichi. Shilalo mafita zifi. I'm addicted ebo kumonevi. Na chidiba kwa diva diviri. Chigelo miviri shiviri. Tenkanye mbokoshi. Sukuma pukunya kwa tichifukushi. Lukati lukati mwatimo yave. Umukati mbukata mabonzo. Fale shumbo msana nge chingele ngele. Kwa watu kontamini nsele sela minido. Kupia mwana wewo because of. For ibi kile. Lelo tali landa po gigo. Just for the night inele kwa fesingo uyu.
Chikarichi. It's a kolo mwena kama ni mfani. Let's go. Toma tweki ni chimwe mwe dance. Bagamba tachiwe mekanshi. Come on if watch step in under. If watch step in number. Biribu kashale mbeke te. Nimuka vene file mbeke pe. Picha abate tindeke fe. She telling me she single for the night time. Batumbange poshi dito tuwa lubiko.